yokuzuma, impi yokuzuma, impi yamanga, impi yamakobi, impi yamakobi, impi yokuzuma, impi yokuzuma, impi yamanga, impi yamakobi, impi yamakobi, impi yokuzuma, impi yokuzuma.
Kutubutu ba machongo silona loe tuzo funu tando kete za tave vishima. Iginqe ikhale phezu kwewanga khawuleza zeza nalela phansi kazondole na usanibonana njingane onsango ngizothuma ingane igijima ishone phansi kazondoleni iyongicelela igunya kumkhulu ufanifani ngixova abafana ngomkhonto lemculweni ngoba ngiyabona bagcwele kudelela ngithina sikhulise ngenhlonipho uma bengangibona ngixabakashiyela bengabuza ukuthi mfana unjenjenje ufunze bani ngoba thina sakunika umsizwa nenhlonipho kulo mhlaba kulazokwenzana okeloku athi nhlo ingoma liyishayi futhi liyayinenebula kuye kwancokola umkhulu ugili phesheya wesidumuka ngo-2013 wathe womfana phela abanye bashaya bese bethi one nje bese bethi wanyawanya kanti wena uma uzoyishaya ngizithi ucathi abafana bazokwenzana e bazokwesaba abantu ngisho thembi komzala babekhona lapho sahleka kwasekuseni singalela ushikisho lithula lingathi livuwo namandla njengamanzi oyizwela phakathi ngoba bonke beza ngobuso bethi uma bephakathi beza ukuthi unani iy'ndaba zakhe ke kwakhala iy'ntombi kumasikandi zathi lobhuti ayiqhenya futhi unesithunzi esizima kabi beze ngithula mina ngayihlekela ngoba phela thina uqonga sayaqala umculo singakaqala asifani nolokhuzana ababanjelwa iziginqi ngidlala ndala ingoma enkulu futhi yamahwanqa sukuyisela muvu umasikandi ngo-2000 nolokhuzana ngingakaculi bafananiseziingane ngimshaya ngosibhalabhala sentombi ejoleni ekusidoko kwashintsha ukukhuluma esokweni laphuma kanjena Kushula wemthushula yabiza bekuvile mangwanela hlabenzo khathamba la ngimthathe khona mashaza ngikhusha ngempishimpishi unyakaza kwephansula lakwantshinyi labasala bebambo ngezandla abasesoweta abantwana dladlambe mthola katholakele mabili amasango kholele okuya khonele okubuya khonele kohadele wayihlaba kwezakala mziba kwaze edokuzimvele kadoba qala uma phezulu kwamaphumulo emvoti kakhawuleza isigodi wahlaba umlanjwane eqeda lazondi vezandlebe lavuka ushukela lahamba lawolandize thekeli ulahi bastela wathi umlanjwane nale gingi zabanomzane ishaya iy'gingi zababhemu heyi ngathi ngiyishiye khona lapha mina nansi mshunje uhliziyombi awe malo awe bako nakamahlazi